izikhonike zokuqala isahluko 4 verse 1 amadodana kaJuda ngoPheresi noEsironi noKami noHure noShobali verse 2 uRewaya indodana kaShobali wazala uJahati uJahati wazala uAhumayi noLahati le imindeni yamaSorati verse 3 ilaba ngabakayise kaEtamu oJizreyeli noIshima noIdibashi igama likadadewabo lalingu Hasaleliponi verse 4 noPenuweli uyise kaGedori noEzeri uyise kaHusha ilaba bengamadodana kaHure izibulo likaEfrata uyise kaBhethlehema verse 5 washulo uyise kaTekoa wayenabafazi ababili oHela noNahara verse 6 uNahara wamzalela u-Ahisuzamu noYeferi noThemeni noHawahashi Tari ilaba bengamadodana kaNahara verse 7 amadodana kaHela ngoSereti noJisi Hari noEtinani verse 8 uKhosi wazala o-Anubi noSobeba nemindeni ka-Ahariheli indodana kaHarumu verse 9 uJabeshi wayetuseka kunabafowabo nina mqamba igama lokuthi uJabesi ethi ngokuba ngamzala ngibuhlungu verse 10 uJabesi wabiza uNkulunkulu wayezalwa wathi sengathi ungangibusisa nokungibusisa wandise umkhawulo wami isandla sakho sibe nami ungivikele ebubini ngingehlelwa ngobuhlungu uNkulunkulu wami nika ukucelayo verse 11 ukele umfowabo kaShuha wazala uMehiri wayenguyise kaEshitoni verse 12 weEshitoni wazala uBeni Rafa noPaseya noTehina uyise kaIri naHashi ilaba bangamadodana kaRekha verse 13 amadodana kaKenazi ngo-Otheniyeli noSeraya amadodana kaOtheniyeli ngoHathati verse 14 uMehonothayi wazala u-Ofiri uSeraya wazala uJowabe uyise kwesigodi sabakhandi ngokuba babengabakhandi verse 15 amadodana kaKalebi indodana kaJefune ngo-Iru noEla noNahamu namadodana kaEla ngoKenazi verse 16 amadodana kaJehaleli ngoZifi noZifa noTsiriya noAsareyi verse 17 amadodana kaEzra ngoJetheri noMeredi noEferi noJaloni wazala oMiriamu noShamayi noIshiba uyise kaEshitemowa verse 18 umkakhe umJudakazi wazala uJeredi uyise kaGedori noHebhere uyise kaSoko noJekuthiyeli uyise kaZanowa kepha abanye babengamadodana kaBithiya indodakazi kaFaro eyathathwa nguMeredi verse 19 amadodana omkaHodiya udadewabo kaNahamu ayenguyise kaKeyila umGarimi noEshiten Mowa uMahakha verse 20 amadodana kaShimoni ngo-Amnoni noRina noBenihanani noTshiloni amadodana kaIshi ngoZoyeti noBenizoheti verse 21 amadodana kaShela indodana kaJuda u-Eri uyise kaLekha noLahada uyise kaMeresha nemindeni yendlu yabaluka elinene elicolekileyo bendlu kaShibeya verse 22 noJokimi nabantu baseKhozeba noJoashi noSarafi ababebusa kwaMoabi noJashubi leHemwi ngezasendulo kodwa lezi zindaba verse 23 laba bengababumbi nabakhileyo eNathayimi naseGedere bahlala khona nenkosi ngomsebenzi wayo verse 24 amadodana kaSimeoni ngoNemuweli noJamini noJaribi noZera noShawule verse 25 noShalumi indodana yakhe, noMibisamu indodana yakhe, noMishima indodana yakhe. Verse 26 amadodana kaMishima, kuHamuweli indodana yakhe, noZakuri indodana yakhe, noShimeyi indodana yakhe. Verse 27, uShimeyi wayenamadodana ayishumi nesithupha, namadodakazi ayisithupha, kepha abafowabo babengenabantwana abaningi, nomndeni wabo awandanga njengabantwana bakwaJuda. Verse 28, bahlala eBherisheba nase Molad nase Asari Shuali. Verse 29, nase Biliha nase Esemi nase Tholati. Verse 30, nase Betuweli nase Oma nase Sikilaki. Verse 31, nase Beti Marigaboti nase Asari Susimi nase Beti Biri nase Shaharaimi. Ileya imizi yabo kwazi kwabusa uDavide. Verse 32, imizana yabo yayi Etamu neAyini neRimoni neThokheni neAshani imize isihlanu. Verse 33, kayina yonke imizana eyayizungeze lemizi kwazi kwabaseBhali, lezazizindawo zabo bebhalwe ngezizukulwane zabo. Verse 34, futho Meshobabi noJamlileki noJosha indodana kaAmasiya. Verse 35, noJoel noJehu kaJoshibiya kaSeraya kaSiyeli. Verse 36, noElio Henai noJakoba noJeshobaya noAsaya noAdiyeli noJesimiyeli noBenaya. Verse 37, noziza kaShivi, kaAloni, kaJedaya, kaShimli, kaShemaya. Verse 38, laba babizwa ngamagama babeyizikhulu emndenini yabo, izindlu zawoyise zanda kakhulu. Verse 39, baya ngasekungeneni eGedori ngasohlangothini lwasempumalanga kwesigodi ukufunela izimvu zabo idlelo. Verse 40, bafumana idlelo elivundileyo nelihle, izwe lalibanzi nxazombili lizolile linokuthula, nguwo ababehlala khona kuqala babengabakwaHamu. Verse 41, laba abalotshwe ngamagama bafika ezinsukwini zikaHezekiya inkosi yakwaJuda, bachitha amatende abo namamehumi afunyanwa khona bawaqothula kuze kube namuhla, bahlala esikhundleni sabo ngokuba kwakukhona idlelo lezimvu zabo lapho. Verse 42, abanye baba madodana kaSimeoni abantu abangamakhulu ayisihlanu baya entabeni yaseSeyiri benezinduna zabo oPhelathiya noNehariya noRefaya noUziyeli amadodana kaIshi. Verse 43, bachitha intsali yama-Amaleki ephunyukileyo bahlala khona kuze kube namuhla.